nyimbo luimba nechakala tonda babubi wabula nyigira katonda kubobulamu bweseno bulinga muyonga nakati bukuvira kwekwebaza emisambwa n'olwoyo katonda olwokumpa obukuumi era mulamwa gwendese guliwo ku byafaayo byoyina okukuuma era be bantu banaffe mu nsi eno gye tulimu abefudde bakatonda ng'era ne bw'omuwa ssente nti akulekera obulamu tazirya kusanya bazaalwa nsolo za nnabakiibwa empammantenya bagatima gavundu nkobe oba kimpanze kulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo kulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo omuntu omutegeera obulungi waliwo okufuuba n'ero ino ogumikiriza lwakuba okusiirika ennyo oluusi ojja mu miteeru ekyo nkikutangaaza maama nanditegedde ntya nga gina emiswengere ntino gintabaala abaana bange katono nnyo mufuna ekirango nti enkya baabaziika ku nnaku entono eziyise baabawo obutwamamu bwana bwange bisaso pepe nena bisaso mama ekyenda kyange okusooka neebaza abasawo abaakosa ekisoboka okubazengulu dokita ziseguku ne dokita bulenga bambi mukoze omulimu naye nno mwegendereza abantu abantu bazibu nnyo wulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo wulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo omuntu okukukaabya amaziga ndabawo oluwonko era n'okusomoza kino kiva mu bafamire sijja kufunya ku mimwa nga nkibategeeza oba mukyala wa bosika ekyokuba omugumba kye kyamusenzesenze oba yegase n'abalabe nkyakola lisaaki nja kubategeeza naye nno yatamye kulwaza watali kavaawo nze siyina musango obutwamwa ndibuwadde nze obakala ekitaawe w'abaana obwe twabazaala naye amabujje ga mukama gatamanyi gye gaava oba n'okugenda kulannama nsigadde ntende emitima gy'abantu naye katonda yekayamanyi wulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo wulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo wulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo wulira meseji yange ero ero gisaasaanye mu nsi libe ettafaali enkya mu bulamu bwo